Yo. Msa. Fizi.
Steve.
Nikinyamaza haimanishi umenishinda. Nikitulia haimanishi umenishtua. Pigwa soki na ndranya ako shopping. Nenda karipoti tukute minje ya plot. Toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse, toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse. Muziki tukianza ni ya fiwali ya mini. Hawakudhani tutafika mbali hivi. Kuni access kwanza pitia kwa Steve.
Steve.
Uliza Victor, watu ni wanyama. Msafiri kwenye kichwa ni bandana. Sikatai mmeoa mtu wangu. Ila kwa hizo ndoa, una watoto wangu. Siku hizi siyo sapa ni dina. Leta fork na matishu. Concert ya jana imesort school fee ya my nephew. Uyo msupa yopa foma kigawa. Alipia vizuri kamunuli ya chihuahua. Kwenye simu msave demu wa mahaga. Mki niongelesha, say it with your chest. Na vile umesota weu uwezi kuwa threat. Kaka braza, kaka braza. Toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse. Toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse. Msafiri ni teringo, nina msupa na mizigo. Kasi mziki ninge mdirect nginyo. Songwriter na wino, kamene mbili kimo. Nili mtia adi ya kashautino. Muziki na maganji, design gozi safi. Eta wansema squeezy siogopi maji. Timsafiri for life. Sifunji magoti na sikunji mkia. Sikuji na mbogi na sikuji na bia. Sigaru anwazima wanavua di kofia. Tukaona date ndio at least impate clarity. Msupa limpia pesa akasema taki charity. It's a secret. The money flowing into the deep end. Tunapika kipi kike. I was patient with you like a doctor. I was solid with you then you fucked up. I was signing for you then they walked by. Msafiri maisha ngapi nime change bro. Na wanisani wangapi nime help bro. Na sijaitisha favor like it's nothing. Now my homies keep saying whoever had that boy did a really good job cause he's snapping. What to my haters. Kikutana liku boy kula kona lafu boss. Toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse. Toka siaka, toka siaka, toka siaka. Songa bro, toka siaka, toka siaka, toka siaka. No remorse.